uyabona ndinovu uyo xa ndibona ubuso bakho ndibulela umdali ngondipha wena ndize ngobuhle nangozithoba ndithembe ndiyacela andisoze ndikumoshe ubuhle bakho obekulide kukhanya konke xa ukhona ubuhle bakho obekulide kukhanya mehlo xa ukhona ndikhe ndicinge ukuzondishiya uphinde kwawena undithande ndizive ndisithi ulubambo lwami ndohlala ndifuna wena ubuhle bakho obekolide
Doctor.